kwanza unafuko kwa wanzitie esio kunifadi
Salud. I could ready want to chop something. I'll go on.